Eyo.
PMG.
Mapolitician jo, hii maisha ni hadi lini? Unakuuliza jo, kafaendelea hivi hadi lini? Mayuni hadi lini? Kogeto jo, ni hadi lini? Ni hadi lini? Hadi lini? Yo. Mina shangazwa na nabii wa siku hizi, ama mnadai kutugeuza jogoka wakimbizi. Hii mbegu jameni mtaipanda hadi lini? Kama natuomba tuwapate hata ndizi kidogo ya watoto wa masikini. Sijui tutafute kazi ama tutafute nini, juu hata wasaidizi wamegeuka fizi. Vijana wanasaka bullet na gun ili wadai hada, na mademu wanajihasolia kwa maklabu. Afadhali wadai faster, na mheshimiwa kwa parliament zita melala sana. Hata kwa public mheshimiwa anabonga blanda, ama mnadai Tyrese pia adedi gangster. Ya iwezekani juu Tyrese mi ni rapa, na fadhali ni kidedi na ni dedi na ni dedi sana. Fadhali ni kidedi na ni dedi na ni dedi sana. Mbona nauliza histako itajipa nini? Mbona tunatafuta na hatupati sisi? Mbona vijana wana big dreams na wana usingizi? Nilini vijana watadiscuss na polisi? Mbona nauliza histako itajipa nini? Mbona tunatafuta na hatupati sisi? Mbona vijana wana big dreams na wana usingizi? Nilini vijana watadiscuss na polisi? Mapoliticians ni mahypocrites, kaskin ya crocodile, wanajigamba. Wanatupa kulia na mavidole, wakilamba. Kazi kwa hustlers, dog kwa madonga. Mavampaya ndani ya ofisi, wanakula donations za wakimbizi. Mtaani, vita kati ya mavijana na mapolisi. Banga kumadana, na kublem chaman wanakada. Na madrug dealers, kujificha nyuma ya makanisa. Ndani ya mwaka ya uchaguzi, madonga ndani ya masuti. Mahustlers ndani ya mauti, na vita vilishuka juzi. Tribal clashes, zimeletwa na upuzi. Kwa utu wana madua na tuti. 207 na ulaguzi, politics na ubaguzi. Marepis na panga kwa shingo la wanafuzi. Uchumi kublanda na uchukuzi, commission ndani ya uchunguzi. Zaileta bintu kumade kisimani kamwe lusi. Mbona nauliza histako itajipa nini? Mbona tunatafuta na hatupati sisi? Mbona vijana wana big dreams na wana usingizi? Nilini vijana watadiscuss na polisi? Mbona nauliza histako itajipa nini? Mbona tunatafuta na hatupati sisi? Mbona vijana wana big dreams na wana usingizi? Nilini vijana watadiscuss na polisi? Vijana tegeni masio, cause this story ni true. Dem alizaliwa hustler, so life ange go through. Kuhustle daily, na kuwanda where the sky is blue. Haka lose hope about a dream and dreaming about nothing. Looking about the future like expecting something. At the age of 11, nigga join a bad group. In the street 7-11, that was the wise crew. Taking a lot of champagne and nigga sleep in the street. She lost hope about her life and say she never care. When she come back to her senses, she cried aloud, motherfucker, this is how the life leads. Stop on her way and thought about her dreams. Now she thought she was in the right track, taking a lot of alcohol and doing hard drugs. Life was hard on her and forced her to become a thug. How could realize that until 6 years later? I can choose between life and death, I count a gun is better. Now struggling up and down, mtaani sipa safe, kila msee anachapwangeta maleta. Hiyo day dem alitoka job late, wakamfuata straight pole pole chini ya staircase mpaka kuagiza skiza. Wakamshika kisha wakamrape, wakamwambia oh baby we love you but God love you more. Kawaomba wamsamehe but wakasema there's no need. Wakamvunja two teeth and two ribs and that's how she got laid. Yo, ati polisi akiangusha boy wa ghetto, ati anapandishwa cheo, na politician akiwabaia wa mama lunch, ati hiyo ni maendeleo. Wafuasi